Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Oh.
Touch, touch, touch.
Benzi ni mekati ya kibali. Ah, hivyo darling, usije katisha safari. Oh, 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 yani tamu tamu ka asali. Ah, oh darling, usende mbali. Kwenye joto baridi, suna jua mimi wako, umejaliwa upole habibi. Oh, oh, yani tangu kiwe chako kibidi, usishie na wenzako, wale wengi wapendi. Tunavyopendana, unidekeze mi wako malikia, tabibu wa moyo wangu maidia. Nikikosea, unisamee baby.
Passing through some emotion, mara hii haini mama udiki. Umenifunza kwamba love is the potion. Wendika mama, deka mama, mini baby. Wendu mzuri, beauty, cutie, hubi. Wendu my number one, you're still my number one. Ni universe nifanye ni rudi baby. Hata nisipuga kwenye mbude. Mbali, hata mbali. Kiwa mbali unani mali sasa.
Unidekeze mi wako malikia, tabibu wa moyo wangu maidia. Nikikosea, unisamee baby. Sidanganyiki kwa dola kwa rupia, kama nzi kidonda ninafia. Uyazoe madhaifu yangu.
I would do it.